Tizo, utawaua.
Crap, 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 crap.
Deep blue, deep blue. One, one, touch, touch.
Kwani we nani?
We are we ni chama gang? Hapa tupo gang? Au we ni konde gang?
Kwani we nani?
Unapenda misiki hii, maskani hii? Au we ni WCB?
Sound.